wangu mtetezi. Toa yetu mwisho mwezi, nilijuta kufika, nikajuta lonkuta, wangu wakamkata, na kunyonyesha picha ya wabwa.
Mtoto tulia,
wewe,
sisi tumemchagua,
wewe,
umetaka utamuoa,
wewe,
umutaka utamuoa.
Sawa nitamuoa yeye, ila sintadumu na yeye, wazazi muelewe. Chakula chake nakata, asije nipalimbwata, kwa wazazi swa dakta, ndani atoa fujo kila kukisha, yani deide.
Mtoto tulia,
wewe,
sisi tumemchagua,
wewe,
umetaka utamuoa,
wewe,
umutaka utamuoa.
Sawa nitamuoa yeye, ila sintadumu na yeye, wazazi muelewe.
Personally from Fun Boys, true story. Yeah, Bushoke baby.
Sadumu na yeye, wazazi muelewe.